Soko ngomwagala oyagala kubere kulusegere tolya mmere tofuna mirembe wadde okwebaka ng'oyo kwoyagala talyawo woli okwagala na kutono nnyo ate kunene okwagala na kirabo ekitagulwa okwagala na kuzibu nnyo ate kwangu okwagala na kirabo kyafa wa mutonzi ne bw'osowera ensimbi obebirabo nga takusimbye era bw'ati otakufaanako wadde tolina lupiya nga tovuga kapyata nga gweyasiima ebirungi bireka najjeeyo gy'oli okwagala na kutono nnyo ate kunene okwagala na kirabo ekitagulwa okwagala na kuzibu nnyo ate kwangu okwagala na kirabo kyafa wa mutonzi Loving is a little thing that is so big Loving is more precious than gold Loving is so easy but quite so hard Loving is a blessing from up above babasemberera omukwano muziko olugambo muliro nga lutabula olugambo lukyankalanya belusumbuye bangi abaagala n'okutabuka ate lyalwawo tono nnyo ate kunene okwagala na kirabo ekitagulwa okwagala na kuzibu nnyo ate kwangu okwagala na kirabo kyafa wa mutonzi kiba kizibu okuzuula kizibu okuzuula banja bakunoonya nga tebakulaba osaana kwebaza Katonda omwoyo gw'oyagala naye akusiimye osaana kwebaza
bukwate bulungi
osala kweba za mutonzi mafunye kwoya marakuzi
chechirabu chechakale
osala kweba za mutonzi mafunye kwoya marakuzi
nava mweko mbaba
osala kweba za mutonzi mafunye kwoya marakuzi
baji vanonya
osala kweba za mutonzi mafunye kwoya marakuzi osala kweba za mutonzi mafunye kwoya karakunsi
nava mweko mbaba
osala kweba za mutonzi.